nena kasha natu ulao nengwa mbuzi
ama amanya gafi
amanya gange nze na JK Agnes
yes
ndi mchala Muganda nkolera ku ITC jetuita Insurance Training College esomero eliakirizibwa oberiwebwa eliawebwa mandate
yeah.
Okusomesa insurance wano mu gwanga Uganda Insurance Training College somere lyo lyatandika baliyita The Insurance Institute of Uganda abayinza okuba baliwo ko edda balimanyibwe batyo lyatandikawo mu 1964 mu bbiri ena nekyusibwa okuyitibwa The Insurance Training College of Uganda nga bweri olwaleero
kati musomesa abantu amasomo gano getusoma mu Insurance Training College gegaliwatira kitwala bbanga kinga tuli mu kusomeeyo
fe ku Insurance Training College ekisooka tuliwo okusomesa okubangula n'okuwa abantu obukugu obukwata ku insurance insurance tuyinza okugamba nti kintu kipya mu Uganda abakimanyi oba abayagala okwettanira enkola ya insurance abantu abasinga bagamba nkola y'abagagga ataina mu kasente amanyi tasobola
genda nange bwe mbadde nkimanyi
sibwe kiri sebo buli muntu yenna yeetaaga insurance buli kintu ebigwa bitalaze bitwetoolodde buli wamu n'olwekyo twetaaga okubeerako newe tudukira nti singa kino kiba kingwiridde nzizaako ki kakati insurance eina amateeka agagifuga temala gakolebwa so amateeka ago gabagibwa jetuita the Insurance Regulatory Authority. Insurance Regulatory Authority wemala okubaga amateeka ago insurance companies ziba zino gasa mu nkola nga batambuza emirimu gyabwe kakati fe ku Insurance Training College fe tusomesa abantu butya bwe balina okukola insurance bwe balina okumutambuza products zetutunda ziina kufaanana zitya yefe tusomesa amasomo ge tusomesa gatwala ebbanga okusinziira ku course ky'omuntu gy'ayagala okusoma
yeah.
okugeza tuyina course etandikirwako omuntu yenna ayagala okuyingira mu insurance gye bayita Certificate of Proficiency eyetwala omwezi gumu ku myezi esatu n'ogisoma n'otandika okukola insurance tuyina endala gye bayita CIU nti eno CIU y'abantu ekolebwa nnyo abantu nga bandyagadde okukola mu banka okugenda okutunda insurance mu banka weetaaga eyo certificate gye tuyita CIU nayo osobola okugisomera omwezi ku myezi esatu nayo ng'ogimaze tuyina diploma in insurance kakati eno yo ekolebwa abantu ng'oludde mu insurance naye nga wandyetaaze okubaako eddaala eddala lyolinnya mu insurance omu eyo nova wano kuba agent nova kuba n'abantu abasookerwako n'olinnya eddaala awokola the diploma in insurance eyo nno mpanvu muko kubangazi etwala emyaka ebiri n'ekitundu kakati tuyinayo bakama baffe abali mu bifo ebyenkizo mu bitongole ba CEO ba chief operations officers abo baina nabo program yabwe gye tuyita advanced diploma in insurance eyo baba abantu aba bali kweyo level kuba erimu nnyo amateeka amanene amagumu ko
agafuga insurance
yes sir
kati olya jja kubuza nja kujja nsome ama insurance nfusoma omwezi gwa nfunira muwa bafuna muki bafunira muwa
nayanza nyo mwami mukunja insurance eno fa abagirimu tukimanyi oba ne bwogenda ku mu kunoonyerezebwa insurance eina chetuita penetration
yep.
of 0.8% kubantu bonna betuina mu Uganda 0.8% bebali mu insurance. Kitegeeza kyeno ekyonno nti emirimu mingi egiri mu insurance, okubangulibwa kungi kwe tukyetaaga mu insurance. Kakati omuntu yenazze ku ITC nasoma ku insurance, tukakasiza ddala bulungi nti we wantu w'osobola okubeera n'otabula mulimu. Si kyangu nnyo okubeera ng'oyimu insurance n'obeerawo nga tolina mulimu. Wakiri obeera agent wano abantu abasookebwako. Ennaku zino tugenze tukula mpola mpola nti kizibu nnyo okutambula okutambula ekinene nga tofunye muntu akubulira ku insurance. Tuyine y'abaana bangi okuva mu bitongole bya insurance eby'enjawulo. Norwekyo osobola okutandikira ku ddala erisookebwako, ate tukakasanga osobolera ddala okukula okuva ku ddala erimu okudda ku ddala, kubanga abantu abalina obukugu bwa insurance mu Uganda bakyali batono ddala.
Kati bwe nkola certificate nsobola okugulawo insurance company yange, wamba sinatuuka ku ddala liri ly'ogamba eri abakugu?
Bw'okola certificate zaffe zino ezisookerwako COPCIU oba tonnatuuka ku ddaala likola insurance company yo, naye ogenda okuguka mpola n'ofuna obukugu obwo obukusobozesa okugulawo insurance company. Naye ate era ng'oggyeko ebikwata ku insurance, tuyina programs endala nyingi zetudukanyanga insurance training college. Nti tuyina program omuzungu kyayita mentorship, tubangula oba tukugula omwana omuto. Tuyina program kakati natera okugwako ya vacis, abaana abo bali mu vac ya senior 6, naye omuzadde toyina mwana kyakola, toyina kikiddako essaawa eyo n'omuleeta. Kakati abaana abo bwe bamaliriza tugenda kubateeka mu insurance companies bayige bye babadde basoma babikwateko. Nti omwana agenda okugenda ku campus ng'alina ekintu ekyalinamu obukugu nti asobolera ddala okweyongerayo okuvaawo. N'abalala bano ba agenti baani nga abadde alina omuntu gwe yeegomba, tumubuuza omuntu oyo oba n'atutuukirira n'atubuulira nti bannange nno mukunja oyo mpulira njagala kubeera nga mukunja, ne tumukwasaganya ne mukunja, ne tumugamba nti mukunja tusaba omwana ono omutukwatireko omubangule, kubanga bw'otunuulira abantu kaakano abali mu kuddukanya insurance tukuze, emyaka gigenderedde, naye ate teri mugigi mupya muto guli mu kujja. Kakati bwe tukola enkola eyo eya mentorship, tuba tukoze omugigi omuto ogugenda okujja gutuule mu bifo bino nga te abantu abo tebabonyebonye,
nga tewaliwo gap,
nga tewali gap yonna gye tuleseewo nti gundi we yavaawo tetulifuna muntu asobola muddira mu bigere.
Naye kakati waliwo oyogedde ku senior 6 nti program egenda kola ki kugwako, kati bayizi kyabalala abeewandiisa era n'ebisaanyizo bituwe, nyinza okuba ndi ndinga bisaanyizo mbirina nga ndi wano nalibadde neewandiisa.
Neyanziza nnyo ssebo. Omuntu yenna nga yasoma n'atuuka mu senior 4 n'afuna ebbaluwa ye eya senior 4 tumwaniriza ku ITC okwewandiisa asome ezimu ku kosi za feze tuyina. Nammwe mwenyini nga bw'ogambye mukunja nti oli wano ebisaanyizo byo biyina, osobolera ddala obulungi okujja ku ITC ne tukubangula mu insurance ng'osobola okugikola nga omulimu gw'omulala. Nti ennaku zino tukimanya omulimu ogumu tegutumala. So oyinza okubeera wano eno ng'okola naye ng'olina ebbaluwa ye ya COP oba CIU n'ekuyamba bulungi nnyo okukola nga agent mu kampani yonna, n'osobola okubaako akasente keweefunira okuva mu insurance. So buli muntu yenna kasitoba ng'olina ebbaluwa eya senior 4 tukwaniriza ku ITC osome ezimu ku kosi zaffe obwangulwe mu insurance, ate osobole okubaako ekintu kyeweekolera.
kati olo kusoma kutandika di kuhange ya senior 6 genda kugwako chitegeza anti mugenda kuyingiza chi abalala kati olo kusoma kutandika di
neanza nyesebo ku ITC tuina programs nyingi zetudukanya omwaka gwonna kakati programu zino tuzifurumya okusinziira ku biseera tuina omutimbagano www.itc.sc.ug ku mutimbagano gwa fogo twateekako kalenda yaffe eraga di programu zaffe bwe tuziddukanya ebisale byazo na biche byetaagibwa ku programu ezo so programu za nyingi za njawulo okugeza tuinayo neetandika olwaleero eya certificate of proficiency eyegenda okuddukanyizibwa okumala omwezi gumu esebo
so kitegeeza nti tugende ku mutimbagano
esebo
bwemba sigenze ku mutimbagano sina walala we nsobola kuyita kubafuna
bwoba tosobodde genda ku mutimbagano gwaffe tuyina enamba z'essimu zetu sobola okufuna okufunirako abantu baffe enamba z'essimu ezo nsobola okuzigaba kaakano ne abantu baffe abalungi abali abatuuliriza ne basobola okututuukirira ku ITC enamba esooka eri 0782645331 enamba endala eri 0781818558 0708855588 bwoba tosobodde genda eri ku mutimbagano osobola okukuba enamba ezo n'ofuna bulungi nnyo okuyambibwa ku program ez'enjawulo zetugaba ku ITC
kati basi wagabe basi esangibwawa
ITC tusangibwa Bukoto ku Okot Close
tono kumpi
oba bwemba tulagiridde awatudde offices za Pride Bank ekamocha wetu sangi
akatalekeka lwaki embeera yonna ng'eguddewo nga na insuring katika kubanga mumu bangula bali abateeka amateeka mu nkola lwaki mututambuza nnyo
neyanzize ekibuuzo ekyo tekuba kutambuza nnyo tuyinza okugamba engeri nga bbiri esooka ketuba twasayininga muntandikwa
accident
eguddewo tulina gye tusaba owa insurance akugambye nti accident bweba eguddewo nga nakacwayi yeyaleeta emotoka ye mu insurance twetaaga okumanya oleete ebiwandiiko biri bye watuwa ng'otandika
obireese
ebiseera ebisinga ekireetera okutambuzibwa ennyo kuba nti tuyina olusi bye tukusabye oba insurance company enabye ekusabye naye tonabireeta oba ekituufu kiri nti obujulizi abamu bwe bawadde tebunnatumala bulungi
tebumatiza
lwa nsonga nti insurance eno business gye tuyinza okugamba nti eringa yazaala nti ogenda kumpa esente z'emitwalo abiri kyokka ate bw'ofuna ekizibu mu myezi ebiri weetaaga n'enkw'obukadde munaana bibiri biyinza okuba tebigatta kyenva njagala okukakasa nti Nakacwa eyangamba luli nti ye Nakacwa yakyali Nakacwa mpadde ebiwandiiko bye mmusabye emmotoka gye yampa luli yentuufu egudde kabenje yaabaffe abadde avuga alagawa Nakacwa ayinza okuba yabadde akanidde Nakacwa bwe nali muwandiisa yangamba tanywa ku mwenge
musiraamu
kyokka ate tugenza okusanga nga
awunya omwenge awoza gye mbadde ku pate be bagunjiridde
so ebyo byonna tubitunuulira netulioka tusasula oba tukuwa icho chovero osabye na ye era buli kimu bwe kitambula nga bwe tuba twakitegese bantu bangi bafuna okusasulibwa ne mu wiiki bbiri ne mu wiiki emu oba mu nnaku ttaano
kati awuwoli inakachwa you are not supposed to drive
ate okulindeko why
no kale imuka omukyalo oli amala okwana na izinga insurance tulabe
kati insurance
not supposed era bwefuna ekizibu fe tujja kuba tukwama
oba oli awo mukulu mukunja si bwe tutyo bwetu bwetukola enkola ya insurance tuyina abantu betuyita ba underwriters mu insurance
yes
ababisoma ne babikuguka
sibi agamba muntu nti imirira tulabe
tetumutunuulira kumwetegereza tusinziira ku biki byabatuwadde ne tugamba nti ono ajja kusobola okutwala kyeno gy'asabye oba tajja kugisobola oba baako ekintu ky'oyongera otuwe twekenneenye era abo bonna abantu tubasomesa insurance training college.
Kwa gamba nti insurance elanga buo gambi ntizaa. Ndosobolo gamba nti njagala kuteleke emyaka etaano. Wakateleka yugumu nofuna obuzibu. Kasente negatwalibwa biba biti ebi.
Buzibu ki bw'oba ofunye?
Nga sisi alina mulimu. Gusobola kuteleka kutuusa myaka gye nateekayo. N'oba wandiikira n'oba gamba nange gundi yange mu gistoppingi eme ku runninga. Genda okutuuka baga nti kenna tereka nno mukagire nga baga nti tugenda kate mama kate biba biti ebi
neyanziza nnyo nnyabo kakati insurance kyovola balwaki tuyina essomero ddamba eryateekebwawo okukugula abantu ku kiki kye tuyita insurance insurance is not like any other normal business. It is a risky business. Bwoba ompadde sente z'emyaka etaano mu Uganda era ebimu ku bintu bye tubangula mu bantu baffe kye kintu kye tuyita financial literacy. Mu Uganda tukyalina obuzibu obulowooza nti buli challenge bwegwawo tuyina okugisootingirawo wennyini tetwewaamu budde kitwale nti sente zino nali siziterese kubanga embeera ebaawo ate era esobola okuggwawo essaawa yonna obutaba na mulimu tekitegeeza nti ogenda kufa bwe nali nkyatondedda insurance actively nga manyi okubuuza abantu oba n'ekibuuzo kankibuuze wano kufe waliwo yali asuze ku njala mkunja tichimtuka angako
najisulako
olona kuro wa sule njarelo wafa
neda na kumechi wana sula nechusa
waisi wabubi na ete wafa okwisi wabubi chabundu we wao ye muku mbera ze tuino kuitamu nti chukua akabanga mu insurance wagamba ngenda kutereka sente zino emyaka jibere etaano naye wakati emyaka gino etaano ofunyemu obuzibu buno kale kansooke nindeku nja kudda kakati oba oliawo abantu abamu kye batayagala kuwulira kye kigambo nja kudda twetaage sente zino zonna ne tusooka ne tuzisika gye ziri ne tujja ate oluusi nga n'ekizibu tekikoze ekyo tekiweddeewo lwaki tetwewaamu akabanga netusooka netuyita wetuyita nga tetuyina mulimu n'omala n'okomawo n'otandikira we wakoma kubanga era kitegeeza nti emyaka etaano era bwe giriggwaako yeggwa muntu omu ajja okusigala nga weetaaga ssente essaawa eno obadde okyasobola okulwana naye ate emyaka etaano egijja mu maaso tomanyi kigenda kubeerawo ojja kuba
okadiye
mwe wawo
chalina muzireke no I'm telling you the truth muzireke
tuwumulamu ne tukomawo ekyo kyo kikirizibwa kyosobola okuwumulamu n'omala
no komao chiringa mukazi nofuna olubuto no zala owumula emyaka ejo kiba kitegeza ntocha having a sex na ye odamu chechugeza ako
ila mwaka hivi vete viku ataka na vivai na tuwa
mama sivu la laka chotajia tutegera nyemu ndekele wano nyenda kumumuli
Beat FM ntwalo mkisaguno okubebaza kura insurance training college tuyanza nyo tuyanze ge okutuchaza nokuleka tubangule abantu nga tuita kumpeo za mwe kubichi vye tukola ku insurance training college abantu wafeba nabali yeyo tuba kowola tuba ita buli muntu yenna kastoba nga wasoma nga wafune baluwa ya yasini ya fojangu ku ITC ofune okubangula mu insurance atero tegere nebobera customer nga wandi agadugula insurance wetaga okugula ekintu kyotegera kyomanyi nyongera okuba we namba za 0 7 0 8 5 8 oba 0 7 8 2 6 4 5 3 tutukirire ku ITC tujja kwongera okukubuulira na biki bye tukola obagenda ku mutimbagano gwa www.itc.sc.ug eyo waliyo kalenda ya senamba eyo mwaka gwonna okutoka Desemba dire tuyingiza baliwa basasula meka ateera mweyongere okusoma tuyanza nyo tuyanzege okutuchaza wano era tulibetegefu okudda buli lwe tunaaba tuyitiddwa okubaako kye tutegeeze eggwanga nga tuyita ku Beat FM
naffe tubalinzi
naye utegete.